Bakunzi ba radio inkingi turabasuhuje kuri uyu mugoroba. Rero turi kumwe na Emmanuel Neretse, mwese muramuzi, ni umuntu ukunze gusesengura ibintu bya politiki. Ubwo rero kuri uyu mugoroba agiye kudusesengurira ruriya rubanza rurabera i Paris mu Bufaransa, haraburana muri ya Octavien Ngenzi na Tito Barahira. Urwo rubanza muribwa ko rwatangiye mu kwezi gushize, ariko n'ubu ruracyakomeza. Emmanuel Neretse rero ararukurikira, arashaka kutubwira icyo ruhatse. Ngaho reka muhe ijambo. Emmanuel Neretse wiriwe.
Uriho neza Gaspar. Ye, urakoze kumva ijambo. Rura rubanza kuko ndarukurikira. Ariko kugira ngo ngire icyo nduvugaho by'umwihariko, ndagira ngo mbanze kugira utuntu nka tubiri cyangwa dutatu mvuga. Ikintu cya mbere ni uku kwibutsa ko rura rubanza atari urwa mbere rubaye mu Bufaransa, n'urwa kabiri mu mateka y'ubucamanza bwo mu Bufaransa haba urubanza haba urubanza rwo gucira urubanza nyine abanyarwanda ku byaha byakorewe mu Rwanda. Urubanza rwa mbere rwabaye mu 2014, ngira ngo hari ababyibuka, rukaba rwararegwagamo umugabo witwa Pascal Simbikangwa. Uwo yaje gukatirwa imyaka 25, ariko yarajuriye. Ubujurire bwe buzongera kumvwa muri uyu mwaka n'ubundi mu kwa cumi. Ni ukuvuga rero kuri uru rubanza rwa bariya bagabo babiri ni urwa kabiri mu mateka, nako ka mbere. Aka kabiri ni ukuvuga ko abo bose ari Simbikangwa ari bo bari kuburanishwa ubu, bose barazira umugabo witwa Aregotsiye. Uwo mugabo Aregotsiye ni umuntu nge nakwita ko afite ubwenge bwo kwishakira akazi, babandi bavuga ngo kwihangira imirimo. Uwo muntu yari umwarimu ageze mu kiruhuko cyo mu zabukuru, aricara aratekereza ati ko nabaye mu Rwanda nkaba mfite umugore w'umunyarwanda, umunyarwandakazi waje ahiga abahutu bakojije ikirenge mu Bufaransa, none akareba abo yarega ko bishe Abatutsi muri 1994. Uwo mukoro akundikaba akazi sibwo bitangiye. Ubu ngubu yabaye icyamamare, kandi icyo gihe yari mu kiruhuko cy'izabukuru. Ubu yabaye babandi bitere star amateleviziyo, amaradiyo yirirwa mwiruka inyuma kugira ngo nibura abapfagasoni n'abavugishe, kandi ubundi yari yibereye umuntu uri mu kiruhuko cy'izabukuru. Uwo muntu rero azi kwihangira akazi, yarakabonye kuko bariya rero abo bose ari Simbikangwa ari barabikuburana. Ikintu nagira ngo nkomozeho nyine ni uko bose ari baguye mu rushundura rw'uwo Aregotsiye. Ikindi navuga nuko bariya bose bafashwe ibintu by'amaherere, kandi bose babiri muri bo bagafatirwa ahantu hitwa muri Mayotte. Mayotte rero ni ikirwa kiri mu nyanja y'Ubuhinde hakurya ya Tanzania hafi ya Komore, n'ubundi ahubwo yari igizwe ibyo bya Komore, none ibigo bya Komore bibonye ubwigenge kimwe cyitwa Mayotte cyo kigumana mu Bufaransa. Ubwo rero iyo ugeze muri Mayotte uburi mu Bufaransa, nubwo ari muri Afurika nyine mu nyanja y'Ubuhinde. Abo rero bantu bafatiweyo, Simbikangwa yafatiweyo mu 2008 ngo bamufashe ngo kubera ngo ibya gukora impapuro z'impimbano. Bigeze aho umushinjacyaha wa Mayotte amwohereza mu Bufaransa, kuko icyo gihugu Mayotte ni igihugu cy'Ubufaransa nyine. Sibwo Aregotsiye biteye mu gutwi agasoma uwo munyarwanda wafatiwe muri Mayotte uregwa ku impapuro z'impimbano, asanga ngo yigeze ku musirikare, asanga ngo yakoze ngo mu rwego rw'iperereza, ati ndasakiwe ubwo aragenda mu Rwanda ati eske ntabwo mbese mwampa ibirego byo kuri uyu muntu ko ari gifite imimi mfashe mu rushundura rwanje agaruka afite abamurega niki noneho ubwo simbikangwa aba arezwe kwica abatutsi mu 1994 bya bindi byo gukora impapuro byo biri bagiranye undi nawe witwa Octavien Ngenzi nawe afatirwa muri Mayotte mu mwaka w'ibihumbi 2010 afashwe ngo yinjiye yiyoberanije niki nawe agezwe mu Bufaransa agejwe mu Bufaransa urumva rero aregosiye ubwo yari yabonye ko Mayotte ari ahantu ashobora gukura isoko nyine byo muri ako kazi yishakiye byo kuguhiga abahutu abakurikira barangurira bati uwo muntu ariko nubwo yafatiwe ngo kwinjira afite ibyangombwa bitemewe no guhindura amazina bati yari burugumestre ati ndasakiwe burugumestre mu Rwanda kuba warabaye burugumestre kukurega ko wakoze ubwicanyi kuko ubutegetsi nibwo bwawukoze biroroshe iyi nyabya mu Rwanda mu Rwanda baramubwira ati yari burugumestre wa Kabarondo muri 1994 bata abazamushinja twababona arazo bata ahubwo hari undi wamubanjirije bati we yibera mu Bufaransa ubu ni Tito Barahire Tito Barahire ariko se ntage zino Tito Barahire nawe baramufashe muri 2011 nuko bafashwe ibyo nibyo nashaka kwerekana ko zira manza zombi zihuye ikindi rero nagira ngo wenda mbe mpimiyeho nuko bagiye kureba bagasanga abantu bafatiwe muri Mayotte kubera impapuro z'impimbano cyangwa kwinjira mu gihugu batabiherewe uburenganzira mu Faransa iki byose ibyo birego ntibakibikurikiranwaho bakurikiranwaho ibyo aregutse yabareze ngo bishobotutse muri 1994 ariko bakibagirwa ko bafunzwe simbikango yafunzwe kuva muri 2008 bigeze muri 2013 basanga amazi imyaka 5 afunzwe by'agateganyo n'ukuvuga wa wundi utegereje ko agomba kuzaburana ibyo bintu ntibibaho kuko amateka mu Faransa avuga ko gufungwa by'agateganyo umucamanza ashobora kuja yongeza amezi ane ariko ntashobora kurenza imyaka 4 ngo ataraburanisha uwo muntu basanga simbikango yageze kuri 5 n'itandatu iri kugeraho sibwo bavuze bati ntibishobora kurenza 14 ataburanye urubanza araburanye abo ngabo nabo ari Octavien Barahire yari yarafunzwe mu Octavien Ngenzi mbabarira na Tito Barahire Octavien Ngenzi yari yarafunzwe kuva mu 2010 mu 2015 ni ukuvuga yamaze imyaka 5 ari afunzwe by'agateganyo ategereje kuburana kibibaho Tito Barahire nawe yafunzwe muri 2011 ni ukuvuga ko ubu amaze imyaka 5 ataraburanishwa nabyo ntibibaho byarengeje itegeko ni ukuvuga rero ko izo manza zombi ari rwa simbikangwa ari urwaba ari abagabo babiri bisa naho rubanye ari ukugira ngo basisibiranye ako gahuma munwa n'agahuma munwa ibyo nakwita mu Gifaransa scandale yo mu bucamanza bwo mu Faransa ntaho byigeze biba nta wundi mu Faransa ushobora gufunga imyaka 6 ataraburanishwa ngo bicekeke ni scandale n'agahuma munwa ibyo bintu rero nibyo nashaka kubanza kuvuga mbere yuko tugera ku rubanza urakoze
yee urakoze Emmanuel Neretse none se kuvuza uti abo bantu bafunzwe bamwe imyaka 5 abandi 6 kandi mu Faransa tuzi ko ari igihugu gigendera ku mategeko bashobora ko barabafunze icyo gihe kingana gicyo bitewe n'iki kubera ikindi bafite bavuka icyo kibazo batakibajije ku buryo urwo rubanza rwabimfabuza
Erika nkuko turabibona mu ubishatse nabikubwira mu mizi y'urubanza ruhari cyangwa urwabaye iyo bigeze ku kibazo cy'u Rwanda ntabwo ibyo gutekereza ku by'amategeko n'iki biba bigikurikizwa hazamo ibintu by'irangamutima nk'ubu bavuka nta kuntu batagize avuka wa Octavien Ngenzi yaravuze ati uyu muntu kuki mutamurekura n'iki kuki mutamurekura bakamusubiza ngo yango ngo cyakira komeye ngo kubera ngo ko yafugiwe muri mayote kandi mayote ni ubutaka bw'u Faransa ngo ubwo ngo bishobora kuba bivuyemo ngo haka ngo tugatangira kubarangwa hagereye hano oya noneho kubera ko abo babwira icyo bita opinion bitabareba cyane ntabwo babyitaho ntabwo bya bifatwa nk'iyo ari umufaransa kavukire wabamaze imyaka 6 afunze noneho abandi babizi niki ariko iyo bavuga ati ni umunyarwanda no bakongeraho bati aho niba abandi ngo bamaze abantu niki baravuga batahubwo yagize imana nuko nkuko bagasinsibiranya ariko muri uko gusinsibiranya uko bavuga bati ibyari byo byose hari ababikurikira babanyamategeko n'abandika amateka reka tugire tukirangize nico gituma izimanza nyine uri kubona bazikore ndizera ko ahubwo nta n'izindi zishobora kuba kuko naziriye zibaye nuko nkweretse ko hari akugahoma munwa skandale ya detention provisoire trop longue nukuvuga ko abafunzwe by'agateganyo byarengeje igihe kugira ngo birangire rero he kuzagira bivuga bagakora urubanza
ariko ikindi kibazo mfite niko uri yanegotiye na Dafroza we mperutse kubona baka amafaranga ngo kugira ngo bashore gukora urubanza rwabo ndetse baje no mu Rwanda barehe n'abavoka bagire bate ubundi nacyo ni ikindi kintu bavuka bagombye kwerekana ko uwo muntu ibyo yakora abari na wafite uruhanda abogamiyemo sinzi wowe icyo ngicyo niba waragitekerejeho
ibyo ngibyo rwose byo biragaragara ko uriya ari gutsinje navuze ko ari umuntu uzi kwishakira akazi babandi ariko yabonye nyina ahantu ashobora kubonera indonke no kumenyekana no kugira ngo yongere avuge ariko ibyo gusaba amafaranga yandika kuri za internet byo ntabwo ababikora kuko hari amafaranga akeneye kuko amafaranga ntayo yakenera kuko akorera I Kigali niba bamubwira bati uyu niba wamugize niba kumufata tuzaguhangaye none ahubwo bari naragaciye bashizeho komite ngo yo kumushyigikira bise ngo les amis de ya collectif yi inshuti bon itegekwa irimo abantu bitwa bagasana ndo bamuzi nabo bafatishaga abantu abitwa ba Ezekiel rwa buhihi baba ba ministre ngo niwe bagomba kujaka amafaranga kugira ngo gumye ahije naho ibyo gushira kuri internet ngo akeneye amafaranga yo kugira n'ukurangaza kugira ngo avuge ko we ari umukorerabushake ariko ibyo nyine byagombye kugaragaza ko ntabwo ari ubutabera ashaka ntabwo ari ahubwo ko ari politike n'umukozi wa leta ya Kigali w'inkotanyi kugira ngo ahige atoteze abatavuga rumwe nayo kandi agumye atere icyasha abantu bose bitwa abahutu bari hanze
icyo kibazo cy'amafaranga kuko urakivuze nange nk'umunyamakuru wa radio inkingi ne imperutse kubaza umuntu ariko arengotse ko abaza amafaranga bigenda bite no kubera iki uwo muntu arambwira ati burya kurega birahenda cyane reba kugira ngo aje mu Rwanda abagomba tike akajyana yo bavoka abagomba tike iyo bageze yo bagomba kurya bagomba gucumbika noneho kandi iyaje akajya mu bucamanza bwo mu Faransa kugira ngo bakire ikirego burya hagomba amafaranga ngira ngo niba ari 4,000 niba ari 5 kuri buri muntu by'amayero na amafaranga rero menshi ndetse agomba kuba arenzeho n'andi mafaranga ngo bawaka menshi cyane ari amafaranga rero koko ntiyabona wenyine ubona ari igihugu ari makorera abakorera leta no kuvuga mbese umuntu yavuga ko arengotsiye akorera procureur w'Ikigali ntabwo ubekeneretse mu byo uvuze reka rero twinjire mu rubanza rwa Tito Barahira na Gutavie Ngenzi mbese ko wakurikiye bararegwa iki kugira ngo bavuge ngo urubanza rwabo ruzafata nabonye ruzarangira mu kwezi kwa karindwi urumva ruzafata igihe kinini barabarega iki
urakoze mbere yo kugira ngo ngusubize kuri icyo kibazo icyo babarega nabanza kwibutsa ko urubanza rugitangira hari ikintu cyatangaje abantu hari umushinjacyaha wungirije wagomba gushinja nyine abari abagabo babiri kandi ari we wari warabikurikiranye kuva mbere yagize atyasigaye iminsi itatu aravuga ati uru rubanza ndushingutsemo urushingutsemo gute aravuga ngo nukubera ngo umutima nama wanjye bo bashatse kumubaza impamvu aravuga ati mbifitiye uburenganzira ni nuko mbivuze kandi koko ntiwarenzaho ariko twakwibutsa ko uwo mushinja cyawabisimwivanyemo ari we wari warashinje Simbikangwa aramushinja arashakisha byose abakuba amavi kugira ngo Simbikangwa nyine abe icyaki muhame ubwo rero icyatangaje jo bundi nuko abandi bantu bose bumvise ko ibyo bintu bishoboka ko umuntu umucamanza cyangwa umushinja cyaha ashobora gushinguka mu rubanza ariko icyatangaje nuko abashyigikiye inkotanyi nabo abiyita ko barega ibyo bita repartie civile bafite inyungu mu baregwa byabateye igihe cyo barandika baravuga ngo ntibishoboka ngo uwo muntu ngo niwe wari warashinje ngo Simbikangwa ngo niwe wagomba gushinja bariya ngo kubavuyemo ngo mbese noneho ngo bazashinjwa cyane cyangwa ngo usigaye ngo azabyikuramo ibyo rero bitangira gutanga isura ko urubanza rutangira baravuze uko ruzagenda ni nabo bagomba gukoresha ibyo rero mbivuyeho kugira ngo nsubize ikibazo cyawe bari abagabo babiri bararegwa ubwicanyi bwabereye muri komine Kabarondo komine Kabarondo ikaba yari iherereye muri prefecture ya Kibungo ubungubu sinzi uko hitwa muri ya prefecture ya Kibungo rero komine Kabarondo kaba yarategetswe na Tito Barahira kugeza muri za 86 aza gusimburwa na Octavien Ngenzi. Octavien Ngenzi mu kwa kane akaba ari 1964 akaba ari we wari burugumestre. Noneho haza kuba nyuma ya y'itariki ya 6 z'ukwa kane 1994 bamaze kwica Perezida Habyarimana imvuru zigatangira umunsi ukurikiyeho ubwo komine Kabarondo yari ikiri mu mutekano ariko inkotanyi nazo ziri gutera ziturutse mu Mutara none abaturage bahungira mu kiliziya cyo paruwase yitwa paruwase ya Kabarondo hari paruwase Gatolika. Noneho ku itariki ya 13 haza abicanyi ngo bibasira abari bahungiye muri ico kiliziya barabica ubwo ibyo nibyo baregwa ko umwe bamurega ko niba yari burugumestre ari we ushinzwe komine ico gihe ngo niwe watanze amabwiriza ni cyangwa niwe utaratumye abo bantu batabarwa cyangwa utarabujije abaje kubica kugira ngo babireke. Undi Tito barahira ngo kubera yategetse komine mbere ngo nuko yari hafite mu ijambo rikomeye, yarafitemo ijambo rikomeye ngo yubashwe, ngo kandi akaba yari mu ishyaka rya Perezida Habyarimana yitwa MLND, ngo ubwo rero nta bintu bari gukora atabibategetse. Nibyo babarega by'ubwicanyi bwo muri Paruwasi Kabarondo yabaye kuri 13 z'ukwa kane 1994. Nibutse kandi ko ahubwo izo komine Kabarondo, amakomine menshi yo muri Kibungo, mu kwa kane amenshi yari yamaze kugarurwa n'Inkotanyi, kuko bo bahise bahungira muri Tanzania. Inkotanyi kuko zari ziteye zivuye mu Mutara, n'ingabo zo mu Mutara zahavuye, hahise hafatwa. Ni ukuvuga ko nyuma y'itariki ya 14 nta n'interahamwe cyangwa abasirikari ba Leta y'u Rwanda bari bakirangwa aho ngaho. Nibyo barigwa rero byo ku itariki ya 13 muri iyo paruwasi.
Ibyo bintu byo kurega umurongo kubera ko yaburugumestre ngo buriya niwe wa usa naho yoruganije, usa naho mbese yateye yatumye ibitero biba kubera ko yabaga ari umutegetsi. Ndibuka arusha naho icyo kibazo cyarabaye icyo bise l'autorité du supérieur hiérarchique, aho bavugaga nk'umusirikari yaba ari generali, bakavuga bati niba ari generali kaporara kica cyangwa leta nakica, icyaha ni cyawe kubera ko wamutegekaga. Ariko ngira ngo ibyo bintu ntabwo babifashe, kubera ko tuzi nka General Ndirimana yarabatsinze, kandi hari abajandarume bafunze kubera ko bakoze ibyaha. Ariko icyo kintu bari bashatse kukimuzirikaho nticyafata. Hari n'abandi basirikari bagiye batsinda kubera ibyo ngibyo, ndetse hari n'ababurugumestre batsinze kubera ko bavugaga bati interahamwe zo muri komende zawe zarishe, ariko kubera ko ari burugumestre icyo cyaha muragifatanyije. Ibyo bintu ngira ngo ntabwo byafashe. Ese wenda sinzi niba warashoboye gusoma ibyo bandika icyo kintu kukiba uriya mu burugumestre bashaka kukimugerekaho, urakeka hari uko bizagenda? Wenda bakwirefera kuri ya icyo bita jurisprudence ya Arusha, se bakavuga batarusha byagenze bitya, none n'uyu nguyu ntacyo bizamufataho?
Urakoze. Ubundi ruriya rubanza mu Faransa ni urubanza imbere y'urukiko bita assise, procès d'assise. Ni ukuvuga ko haba hari abacamanza b'umwuga, ariko abagomba guca imanza ni abantu batoranijwe mu baturage bakoresheje tombora, bagafata nk'abantu 12 bakaza ubwo buri munsi bagakurikira. Ariko ntabwo ari abacamanza bafata baratomboza gusa mu nimero za national registre, noneho akaza agakurikira ubwo agakurikira urubanza, nyuma bakazamubwira bakajya mu bwiherero bakamubwira bati mbese mu byo wumvise uyu muntu uregwa afite icyaha, subiza oya cyangwa ye. Urize ko mu Bufaransa n'ubundi kugira ngo asubize abanza abacamanza b'umwuga nibo baba bamufite baremewe gukora ibyo bita encadre, kubagenzura bakababwira ibyo bagomba gusubiza. Ni ukuvuga rero ko akenshi muri procès d'assise, muri biriya ibintu byakorewe ku birometero 600 hashize imyaka 20, icyo bakoresha amanyanga bakoresha ni amarangamutima. Iyo uje abo baturage ukabereka ko ibyo bintu ari agahuma munwa, abantu bakarira n'iki, ntabwo baje mu mategeko ngo barebe nk'ibyabaye nka Arusha, uko Arusha ho baracukumbura bakavuga ati itegeko rivuga ibi, itegeko rivuga ibi. Niho Arusha idahuriye na hariya. Naho kucyo warumbajije babikurikije, nabonye kuri lisiti y'ababurugumese y'abashobora kuzaja gushinjura, kuko ntabo bafite, ndabigarukaho turukuvuga aba abatemwe eh abashinja n'abashinjura nigeze kubona hari umuburugumestrum w'ikibungu wari warafashwe narusha kandi yatayaga komini turanye na Kabarondo arusha yaraburanye agirwa umwere kandi bamuregaga ntabiriya neza neza bo sinzi niba bazamwemerera kuza kuvuga cyangwa niba bazasoma urwo rubanza rwa rusha eh? Ariko nuko impunyengeze hari nuko iriya ni procedure size n'abaturage baza bakaba bakabakondisiona bakabashira eh bakabwoza ubwonko ameza biri bari kukubwira bari kukuhereka amafilimi bari ku abantu baza barira bavuga bati dari bimeze eh naho ari mu rukiko rukoresha abacamanza gusa bamategeko ndakeka ko icyo kitafata kuko narusha ntabwo cyafashe uwo mu rwumese yitwa Mbambara Jean yaraburanye yafungiye warusha araburana aratsinda kandi ni komine ihana imbibi na Kabarondo ibyo babarigaga ni bimwe
eh muri abo burugumestre batsinze barahari benshi hari nabagirishema wategekaga komine ya mabanza ngira ngo kukibuye hari nabandi benshi hari ba prefe batsinze muribuka prefe bagambiki cyangwa uko yatsinze hari ba ministre batsinze muribuka ntagirwa ko yatsinze n'ukuvuga ko icyo kintu bashaka kuvuga ngo cyasuperieur irashike kuvuga ngo ari umutegetsi ntabwo ari byo kubera ko urubanza rwa rusharabo rwagiye rusubiraho rukavuga ruti ibyo bintu ko ari umutegetsi ntabwo bivuga ko abantu bahasi yawe bategekaga niba baricanye ko nawe wicanye ubwo rero twizere ko wenda mu bushishozi bw'iriya procedure size wenda n'abari ba burugumestre ari umushya ari n'undi wahozeho wenda nabo bazava muri ayo maboko y'ubucamanza none se wari uvuze abo batangabuhamya batangabuhamya se bifashe bate ndumva bamwe bazava mu Rwanda uvuze umpambara wari burugumestre wa Rukara ubuntu babikoze bate kugira ngo bashake abashinjura
urakoze kugira ngo ngere kubashinjura reka mbanze nkubwire uko aba urubanza rugeze aho rugeze ubu uko abatangabuhamya bose bagiye basimburana hari abatangabuhamya berekeye bavuga gusa ibyerekeye uko ibintu byari bimeze mu Rwanda donc aho icyaha cyabereye n'igihe cyabereyeho aribyo bita mu gifaransa le témoin de contexte abo baraza ntabwo bibanda ku bibazo ku byaha neza neza umuntu aregwa bo abo rero niho bahaza n'abantu bitwa ngo ni impuguke mu by'amateka mu by'amategeko cyangwa mu karere noneho bakabazana mubona kurikiye abo ngabo bamaze guhita mu bamaze guhita usangamo ibice bibiri abo bantu baje gusobanurira urukiko muri rusange uko ibintu byari bimeze umwuka wari wifashe mu Rwanda temwe de contexte harimo abantu batsimbaraye ku nkotanyi kuzirusha donc butwi inkotanyi butwi kandi dusanzwe tuzi banagaragaye niho haje uwitwa Jean-Pierre Dupakier yita ngo ni spécialiste u Rwanda donc ni impugute ku byerekeye u Rwanda ariko uwo mugabo atsimbaraye ku nkotanyi ku buryo adatinya no kwikoza isoni no kuvuga ibintu bidafite ishingiro ngira ngo mu rubanza rwa Simbi kangura byibuka niwe mugabo wavuze ngo mu Rwanda ngo kubera ngo ubushakashatsi afite ngo n'ubumenyi ngo mu Rwanda ngo mbere ya 1994 ngo hari umuhango ngo wakorerwaga ngo ingimbi z'abasore bose babahutu ko kugira ngo bemerwe mu bagabo bakuze ngo yagombaga kwerekana ko yafashe umukobwa w'umututsi kazi ku ngufu akamurongora ngo icyo gihe ngo noneho ngo umuhango kaburarangiye ngo akaba abaye umugabo abantu babyumvise baba bahutu n'abatutsi baguye mu kantu baravuga bati uwo muhango ko tutahuzi uramuzungu yahumenye te ko tutigeze tukorerwa ubu rero ubu ngubu nawe yaraje muri rura rubanza ari kuvuga ko aje aza bamwita ko ari ari impuguke mu byerekeye Rwanda undi waje ngo ni impuguke mu byerekeye Rwanda n'umwavoka witwa Eric Jire uwo Eric Jire kuva inkotanyi zatera yaraziburaniye kuva ku byizo niwe wavugaga ko leta ya Habyarimana yariho ihohotera ikiremwa muntu cyane cyane ikiremwa tutsi niwe washiraga ibintu inkotanyi zakoze abo bishe akabishira kuri ku ruhande rwa leta niwe wanditse ya raporo ivuka ko bishe ko Rwanda rwishikiramo umuntu ya India muri 1993 batanarigeze bagera no mu birindiro by'inkotanyi ariko bakavuga ko ngo bavuye mu Rwanda bakoze ankete werekeje rero nawe niwe bitabaje ijuri urumva ibyo yavuze nibyo yasubiragamo gusa avuga ko ibintu byose bibi byakorwaga n'abahutu ku inkotanyi nta ahubwo n'iby'inkotanyi bazirega ku ari abahutu babikoze ukurundi ruhande rero ubwo ni muri babashinjacyaha no ntabwo ari abashinjacyaha ahubwo abatangabuhamya ba context bwo kuvuga uko umwuka wari umeze hari abandi sinzi ukuntu bashoboye kubemera baje bavuga ibintu uko babizi ubwo nakurikiye ibyo yavuze ni nka Jean-Marie Vianney Ndagijimana we yavuze akurikije ibyazi kandi yananditse no mu gitabo cye avuga ko Kagame yatanzeho abatutsi igitambo kugira ngo bagere ku butegetsi ngira ngo igitabo cyo baricumvise cyitwa Kagame a sacrifié les tutsi yatangaje muri édition La Page si ni ku mwaka nibyo yasobanuye rero mu magambo arambu yavuga ku rwose gufa kwa batutsi ntacho byari bigwiye Kagame ahubwo bya we yashaka ko bituma agera ku butegetsi nta umuvuze undi rero nawe waje muri ibyo ni Matata Yosefu muramuzi n'ikigo cye giharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu no gusha umuco wo kudahana clear nawe yatanze ubuhamya bigakubitiraho ko awe n'umunyakibungo ni wawe ibyo bintu byabereye arasesengura ahubwo avuga ukuntu inkotanyi zazije kwica abantu n'iki byose bakabigereka ku bandi noneho ikindi yavuze kandi akagisobanura ugasanga ahubwo abashinjacyaha n'abariya baregotsiye byarabariye nuko yasobanuye ikintu bita syndicat des délateurs ni ukuvuga ishyirahamwe ngenekereje rero ngo ishyirahamwe rigenewe gushinja abantu ibyaha leta ishaka gufungisha asobanura ko ayo mashyirahamwe ahari ko hari abantu babigisha ibyo bagomba kuja gushinja iyo bafashe umuntu bashaka abantu bazamushinja bakabigisha ibyo bazavuga yatanze ibimenyetso byinshi rwose arabisobanura ubwo rero muri mu batangabuhamya ku byerekeye uko umwuka wari umeze igihugu cyari kimeze n'iki nabo ngabo nashoboye gukurikira ariko urumva ko nyine barimo ibice bibiri
yewe urakoze neretse ariko ibingi uvuze uti muri za kibungo inkotanyi zafashe hakiri kare ndetse zigomba kuba zaragiye zirasa n'abantu zidakurikije nabo bene wabo ibyo cyangwa Ndagijimana yanditse ati Kagame ya sacrifié les tutsi inkotanyi koko ngira ngo umuntu yavuga ko zifite uruhare mu kwica abatutsi uribuka uriya mugabo wategekaga warufite hotel muri park ko yigeze kuvuga hariya izina ryenda ryibagiwe nda Gérin Marcel Gérin urakoze Marcel Gérin uribuka ko yigeze kuvuga ati nge nari kibungo inkotanyi zaraje zikarasa umuntu wese ati zarasaga ikintu cyose ubona gifite ubuzima ati ntabwo zavuze ngo zirasa umututsi cyangwa umuntu zaraje zihera ruhande ati nukuvuga rero ko abatutsi abenshi bapfuye bishwe n'inkotanyi kandi koko zigeze muri kibungo niko zabigenje ubwo rero amateka y'u Rwanda aracyafite ibisobanuro byinshi tugomba kugenda wenda dusobanura uko tubishoboye nakwibutsa abatwumva bumva radio nkingi ko uri ya Jean-Pierre Dupakier ari umufaransa naho Eric Jire akaba ari umwavoka w'umubirigi ubwo rero uretse Matata na Ndagijimana hagomba kuba hari n'abandi banyarwanda bagiyeyo ubwo uko tuzabimenya tuzagenda tubikurikira Emmanuel ariko hari n'abandi batanga buhamya noneho umuntu yakwita bari bahibereye mbese umuntu yavuga ati bari bari kibungo babonye uko byagenze ese uretse abazava mu Rwanda kuza ku gushinja bari aba ugutavyengenzi na Tito Barahira bo baba barabonye se abandi bazaza kubashinjura nabo bavuye mu Rwanda cyangwa se bari hanze hano
urakoze ubwo abashinja abatanga buhamya nyiri bibyabaye nyirizina batangiye gutanga ubuhamya bwabo donc les abo bitarite mwe factuelle ariko nabo barimo ibice byinshi iyo ukurikiye hari igice cy'ambere kirimo abantu biyemeje ibyaha bagasaba imbabazi bakagabanirwa bakagabanyirizwa ibihano benshi bagafungurwa ariko aruko bemeye ko icyambere nyine bemeye icyaha ko bishe ariko ko bemeye ko bazashinja abo bababwiye cyane cyane abitwaga abategetsi bakavuga bati okay twarishe ariko nuko umutegetsi karakari abo ngabo barabonetse hari n'abakiri muri prison abo ngabo ntabwo babonetse mu rukiko imbona nkubone ariko bakoresheje ikoranabuhanga byabo n'ibya video conference nabo ubu baracyabivuga ikintu cy'ikiciro cya kabiri rero nabavuga ko barokotse donc bakavuga ati twari mu kiliziya ikabarondo ni paroisse noneho ariko twe ntitwapfa abo bantu rero baraza ikibiranga nuko ni bavuga ibintu bishingiye ku marangamutima no gushaka gutera imbabazi urukiko n'abawumva ariko nta na rimwe ibyo baba bavuze iyo bifutamye cyangwa bidahuje na bidafite umutwe na ruguru ushobora kubisubiza inyuma umwe araza akavuga ati nari ndyamye hejuru yanje hari intumbi nk'eshanu ayebo mukanya none akavuga ati ku muryango hari burugumestre ariko ari mbona burugumestre ariko kubwira intera hamwe ngo icuyu iyo ushatse kumubaza uti ibyo bintu bishoboka bite ahita avuga ngo ubwo se ngo ntabwo wumva kuri kuntoneka noneho ari urukiko abacamanza ari abaje kumva bakavuga ati reteraho ntawushobora kubabaza ibyo baraza abo bantu baraza nuko niko babigishije bakavuga ati uzashaka kukunyomoza uzamubwire ko uri kumutoneka uhiturira niko byagenze rero n'ubu niko biri kugenda ni ukuvuga ko ibintu bidafite umutwe n'ikibuno donc nakwita incoherence bariya abantu iyavuze ko yarahari yarokotse nta kindi ushobora kumubaza kigendeye ku kintu cy'ukuri nkuko wabaza ihame cyangwa ibintu rationnel ntibishoboka ishatse kubigira ahubwo bahita bavuga ngo uri gisimba ngushaka ku ngushaka kumuhahamura nguru kumutoneka ibyo byose byarabaye n'ubu muri rubanza biri kugaragara gusa hari umwe muri abo ngabo baje bavuga ko ari abarokotse icyo gitero n'umuntu wari kire wa uyo paruwase umupadiri witwa Oreste Incana Matata yaje gutanga ubuhamya ndetse ibinyamakuru byose nabo n'abaregutse bakurikira bavuga ko noneho urubanza rwose rugenze neza ngo kubera ibyo yari yavuze ariko iyo ubisesenguye nabyo usanga ari ugushusha urugamba kuko nta kintu yavuze gifatika ubwo wenda nakomeza
ye urakoze n'ukuvuga rero ubu ngubu abo bantu bavuye mu Rwanda baracyaza cyangwa se bose baba babumva kuri video conference muri iyo koranabuhanga nk'uko bivuze ariko uvuze n'uriya mupadi witwe Incamatata se yaba yaravuze iki niba warakurikiye niba ko yavuze koko n'umunyamakuru wabwira abatwumva icyo yavuze umuntu yasubiramo niki
Padre Oreste Incamatata icyo yavuze yavuze uko byagenze kose kuva ku itariki ya 7 avuga uko byagendaga avuga kuntu yakoranye na burugumestre w'utavye ngenze mu gutabara no kugaburira aba izo mpunzi no kuzihumuriza ariko yageze ku itariki iyo ya 13 aho byabereyeho we avuga ko yashoboye guha ngo umusirikare amafaranga ngo donc igitero kije yashoboye guha umusirikare amafaranga aragenda ariko bamubajije niba yarabonye Octavien Ngenzi ari we gwabishije ico gitero we ico yashubize yaravuze ati ubusanzwe ngo yari umuntu mwiza yakoresheje ijambo mu gifaranga chic type ngo ariko ngo bagomba kuba ngo baramunesheje ngo akemera ngo kwemera ko genocide iba ariko ntiyavuga niba koko yaramubonye yarashobora gukora genocide cyangwa yarayemeje ko iba noneho hari n'uwamubajije ati est-ce que yashobora kubihagarika unavuga ngo ngo burugumesere ngo bakomeye none se niba yarakomeye mbere ntiwabonaga ko nawe ntacyo ashoboye kandi wavuze ko mwirirwanaga muri kuja gushaka n'ibiryo kuri diocese bo noneho bamubajije niba aho Octavien Ngenzi yarari icyo gitero kiba avuga ko atahazi ariko ko yemeza ko ngo yakemeraga ko kiba noneho sinzi uwamubajije ati none se we kuki atashobora guhunga nkawe nk'uko wari wahunze uzi ikintu yashubije ngo ntabwo ashobora guhunga ngo kuko ari umuhutu ngo nje nahunze ko ndi umutuzi ariko aho ngaho akibagiza ko hari abahutu bapfuye kubera ko babasanze aho batagomba kuba nibyo rero muri make Padre Incamatata yashatse gukoresha ko n'umunyabwenge ashobora kuvuga ibintu uko byagiye bikurikirana ariko yagera ku kintu ntashate gushinjura Octavien Ngenzi kandi ubundi iyo umwumvise ibyo yavuze ahubwo yagomba kuza mu wamushinjura ariko ukabona ko afite ikintu cy'ingingimira cy'ibyo wamubwiye amushinjuye nawe bamushiramo
none se uretse abo ngabo baje bashinja twavuga ko uri Octavien Ngenzi na Tito Barahira babonye abantu bashinjura
yewe kugeza ubu ibyo mperuka ni nitangazo ibyo avoka wa Octavien Ngenzi yavuze yerekurukiko ati ibi mubona hano ni nka bya bindi bya Dawidi na Goliyati ati ubushinja cyabo ufite ububasha buhagije twebwe dufite ubusabusa ati bo bashobora bagiye mu Rwanda inshuro nyinshi bashobora kujayo bagashaka abantu n'icyo twende dushobora kujayo nta numwe dufite ubu rero urumva ko ibyo yarabivuze ntabwo nzi niba bazabona abo bashinjura ariko icyo mpamya nuko nta wava mu Rwanda ngwaje Paris aje kuvuga ngo Tito barahira cyangwa Octavien Ngenzi ngo numwere niki yasubira he yatahe winda bashora kubona abantu nabo bahunze bari bakurikiye ibyo muri Kabarondo ariko ni mbarwa kandi nabo noneho na bakazavuga bati ah nawe warahunze ubwo nukuri opoza bitagize ntabwo rero nkuko avoka wa Octavien Ngenzi yabivuze ntabwo urubanza abantu bose bafite intwaro zingana a arme egale les deux parties nkuko bavuga mu gifaransa yibaburana
ye nibyo koko ntabwo banganya icyo umuntu yakwita ubasha n'ubushobozi kuko urumva mu Rwanda aho bagira bari cyabakavuga bati abantu bazajya gushinja ipari muri hehe bakagenda bakareba abo ngabo biyemeje icyaha bakavuga bati uziko yemeje icyaha tukagufungura ntutaje turongera tugufunga bati kandi ibyo uzavuga kuba bamanza bakabigisha ibyo bazavuga ntabwo bikiri ibanga rwose abantu benshi baravuze bati bagiye batubwira ngo tuvuge dutya iyo kuko nkumura mubaje gushinja kera abantu hano mubiri cyangwa mubashinje babikira bigeze gukatira hano burya harimo abagezo bakaza akavuga ati niko bari bambwiye atumba barire kuko ubu ngubu harabuhura nabo akakubwira ati narajya atari ko wenda kubera ko yavuye mu Rwanda akavuga ati nari mumenye ya rubamba nagira ngo ndebe ko bwaramuka ni bwacya niyo mpamvu nabivuze ati rwose umbabarire ibyo bintu hari n'uwo nigeze kubaza ntese ubu ngubu noneho wabivuga ukavuga uti bamfashe muri humye bashyize ku mbaraga kugira ngo mvuge ibyo bintu ariko usanga bagifite ubwoba ariko ikindi kibazo nashaka kubaza neretse n'iki cyerekeye izi manza usanga zose zisa naho zisa iyo urebye imanza zabereye hano mu Bubiligi ukareba ziriya manza zimaze kubera mu Bufaransa nk'uko wavuze urw'a kabiri ukareba imanza zabereye Arusha mu rukiko mpuzamahanga usanga zose zifite ibintu byitwa vice de forme ni ukuvuga ko haba harimo amakosa ariko ugasanga basa naho bayareka biriya bintu byo gufunga abantu imyaka 8 ataraburana ngira ngo zarushara aho bari bafunga imyaka 8 ndetse n'icumi ukabureba aba batito barahira bamaze kubafunga imyaka 6-7 basimbika ngo bari bagiye kuyirenza mbese ibyo bintu umuntu ashobora kuvuga ati urubanza rwarusha n'imanza ubu ngubu abantu bo murayi bakora umuntu yavuga nka babanyarwanda ati nyina ubabyara n'umwe
urakoze nibyo koko bira bintu birasa ni bimwe wagira ngo iyo bagomba gucira urubanza ikintu cyitwa umuhutu wo mu Rwanda ibintu byitwa amategeko ibintu byitwa imigenzo internationale amasezerano n'iki byose biba bivuyeho nta wabonye rusha bafunze abantu imyaka 10-12 ataburana abantu babaza ahari ntahubiba urabona noneho biri gukorwa no mu gihugu ubwacyo kidashobora kubikorera abaturage bacyo tibishoboka mu Faransa bumvise umuntu ufunzwe imyaka 5 by'agateganyo na ministre w'ubutabera yahita yegura n'agahuma munwa skandal ariko iyo ariko umuntu birakorwa noneho ibyo byo gupfukirana ibintu byose ugasanga ntacyo bashobora kwitaho ahandi kigenderwaho wagira ngo isi yose ibyo bita communauté internationale ifite ikintu igomba guca kuri FPR igakora ibyitegetse cyangwa ibidashobora kuyirakaza icyo gicyo cyo kiragaragara rwose wabonye ko nabantu bakomeye kubona prokireri atangira gukora enquête atangiye gusa bakahita bamwirukana muri Loni bakarira de Ponte n'iki unukuva ko ari ibintu bikomeye cyane urumva rero uwo mu Faransa ntabwo ari wawe wakwiha kugabonye ino mubiri giye aho bagiye bacira imanza bamwe bashaka no gutanga abatemwe donc batanga buhamwe bakabangira kuko kugira ngo bagire ni ukuvuga ko ikibazo cy'u Rwanda nta kugishyira mu bintu by'ubutabera ni politique niba ari urubanza umenye ko ari politiki iri gukinwa.
Urakoze Manuel. Icyo umuntu yavuga koko nuko iyo bigeze hari ku kibazo cy'u Rwanda n'izimanza ziraba usanga isi yose wagira ngo irimo irigura kandi koko reka yigure hari umwe mu bantu bahunze FPR wahoze ari ambasaderi yaratubwiye ati iyo u Rwanda baruvugaga nabi barakubazaga abanyamakuru kavuga kuti twebwe twahagaritse genocide muri heye mwaradutereranye twahagarika genocide mudahari none turirwanaho uko dushoboye mukavuga ngo ibi nibi ati umuzungu ahita areba hanze ahita areba hasi akabura icyo avuga urumva rero nibi ngibi ni kimwe ye communauté internationale aya mahanga ibi bihugu byose wagira ngo bya bijyarahungeswe nabyo kubera ko kwa mugani iyo umuntu wabwiye ati twabihagaritse muri hehe kandi watekereza kwa mugani bari baraho ngaho bakabireka kugira ngo ubu ngubu abantu benshi barabyandika baravuga bati amahanga menshi yagomba kubihagarika yashakaga ko FPL ifata ubutegetsi niyo mpamvu batigeze bavuga bati reka tugire icyo dukora kugira ngo duhagarike buriya bwicanye ese uretse ibingibi ndimo mvuga neretse byo kuvuga ko amahanga asa naho yahungeswe asa naho afite ikintu kimeze nk'isoni kubera ubwicanyi ndengakamere bwabaye mu Rwanda kandi koko bose barebera uziko hari ingabo za Loni hari ndetse ingabo z'Abanyamerika ngo zari zaje ziri Bujumbura hari mbese iyo bashaka ubwicanyi bari kubahagarika ariko noneho iyo bageze ku Bufaransa ho ngira ngo ni ikindi kibazo yurebye Ubufaransa imibani yabwo n'u Rwanda ese neretse hari icyo ibyo ngibyo byagiraho ku rubanza iriya mibanire isa na itameze neza y'u Rwanda n'Ubufaransa
ibyerekeye Ubufaransa n'u Rwanda biteye inkeke kubera ko wagira ngo u Rwanda ruzi aho rukanda none Ubufaransa bugahita bwicara hasi kuko Ubufaransa hari inzego z'ubutegetsi zigaragara guverinoma niki ariko hari izindi indi mitwe ikomeye cyane ibyo bita le lobby zikomeye cyane na guverinoma itinya izo ngizo rero akaba arizo FPR yigaruriye bo ihereye kuzifite itangazamakuru anamba televiziyo mu Faransa naho wabo uri ministre itangazamakuru rikakwandika akukanya urangiye na president wa republika ibarangiye bo ubwo rero ibyo ngibyo byose biri mu maboko y'abashyigikiye FPR none se urabona kugira ngo ikintu u Faransa bwakoze muri 1994 amahanga yose yanze gutabara ikaja muri Loniti nje ndohereza ingabo dukore nibura hantu abantu bahungira la zone turquoise Loni kabyemera ahubwo n'u Faransa bukaja kubisabira ruhusa Kagame ku murindi ngira ngo uherutse kubona inyandiko y'umuntu witwa Jean Christophe Ruffin wabo yambesadere ubu n'akademisiye we yivugiye ko yavuye Kampala kaja kureba Kagame ku murindi akamuha le plan za operation turukwaze uko igomba bari de proye ati ntugira ubwoba rwose nta utura kubuza gufata ubutegetsi ariko bakarenga kuri ibyo bagavuga bati ufaransa bwakoze genocide za bisesero iki bwatumye aba genocide ribagira do noneho ibyo biga ngihagire nuko pfora hanyuma bigakubitiraho kugira ngo bagumye ubucecekeshe nyine none se siho ufarazu hamaze umwaka ntambasaderi ubugira mu Rwanda kubera iki bamaze kunoma wa ambasaderi babiri uwa mbere Rwanda ruramwanga ruvuga ko ngo rumaze rwakoza ngete rwasanga ngo ngwari ari hafi ya Alejupe ngo kandi Alejupe ngo wabaye minafeti ngo ntabwo yeberi nkotanye ngo kuko ngo yavuze ko ngo wa Faransa batakoze genocide ngo abyamagana ngo uwo muntu baramwanga u Faransa bucisha make bohereza undi abanyarwanda bashaka uwo ngo warangije manda bongera bano mundi bano myundi u Rwanda rwo ruramwanga ngo afite izina ngo risa ngo ni ry'umwavuka wabagosora ngo yitwa Constant avuka bagosora yitwa Rafael Constant undi yitwa nawe ni je ne sais pas son prénom ntabwo nzi yitwa Constant wo muri Martinique uravuga ngo ubwagira icapfarenu ubu baramwanza hise umwaka u Faransa bwaracicitse bagira batya gukura igifaransa cyo bahise babyakira gutyo ariko aravuga ati ntabwo dukuye igifaransa gusa ahubwo ni icyitwa Centre Critère Français turayisenya bazana Caterpillar barayisenya nuko niyo yarimo bibliotheque na salle du cinéma n'iki u Faransa bukoma amashyi buracicika ariko urumva rero ibyo byose na nicyo gituma buriya ngarutse ku rubanza rwa Simbikangwa urubanza rwarangiye abantu rugiye kurangira abantu batangiye gukangarana kuko mu byo bari bamureze byose nta gihamya yagaragaraga baramuregaga ngo yakubitaga abantu mu birenge ngo ari muri sesera ngo ibintu byose nibyo muri 1986 ni atara bikimuga nibyo bamureze bigeze mu byo mu kwa kane basanga ntacu bamureze nta babura ni nabo bazanye bagasanga batanamuzi niki cangwa ahubwo era bakijije nibwo procureur uwamuregaga urubanza rugiye kurangira asaba ko bongeraho ikirego bahindura acte d'accusation bagashiramo ngo icyitwa genocide ntacu yari yararizwe ibyo ntibibaho ni vice de procedure bavuka bakanura amaso ariko urukiko rurihera bavuga ngo barabyemeye noneho urubanza rurangiye baragenda babajire populaire nakubwiye babaturage abo bagize barabafungirana bati muvuge niba uriya muntu agomba kuba kubonesha we bamazemo amasaha 8 batarya batanywa ni ukuvuga ko byari byananiranye nuko basohoka bari kuvuga ngo mu cyaha cya genocide kiramuhama atigazaburana arezwe ku munota wanyu nico bamuhereye 25 urumva rero ibyo ni politike kuko ubwo batangiye kuvuza induru ibinyamakuru za Liberation za RFI ziri kuvuga ngo none ngo umujenoside ari wa mbere w'umuhutu uburanye mu Faransa ngo ubufaransa ni buvuga ko abaye umwere ngo none ngo biraba bicitse agomba kuba hari za konsinya amabwiriza yaje avuga ati mukora uko mushoboye mumubonera icyaha kuko ubundi nta kuntu nta nicyo cyatumye Simbikangwa ajurira bazaburana mu kwezi kwa cumi kuko ibyo bintu ntibibaho n'umwana utariza amategeko ahita bishoboka ntashobora kubakone guca utaburanye nta genocide yirezwe ku munsi wa nyuma ubwo rero no kugubira ku Faransa sinzi gituma budagarwa donc abagira inama FPR abayishize ku butegetsi bayigiye neza ukuntu izifatira u Faransa kandi irabufite pe
Hey, urakoze kutubwira ibyo bintu Kigali yakoreye abafaransa isa naho ibereka ko ari ntacyo bayibwiye ndetse muri biriya wakongeramo ko rimwe I Kigali hari mu Faransa witwa Renaud Muselier yari yaje muri stade nyine aje guhagararira u Faransa muri ya mihango iba ku munsi wa karindwi mu kwezi kwa kane bibuka baze genocide he Kagame yagize cyaravuga ati wowe mbese waje gukora icyangaha we muturage aramushushubikana rwose umuhungu arahaguruka muri stade ariruka agaruka mu Faransa ntabwo rero burushyiretse nibyo nyine byo gukoraho igifaransa gusenya iriya centre culturel no kwanga ambassadeur urumva mbese ko ari ku muntu yashyiramo niriya nyeti yo kundegeze wabonye ukuntu ruriya rubanza bagenda baruhindaguranya umujije babona uziko Burugeri yagiyeho bati Burugeri yabyishe ntiyaje mu Rwanda bashyiraho undi na waza mu Rwanda bati ariko nawe nturabikora neza bati katurebe zira za nuza tujye kureba aho indege bayirasiye bicara mu biro hariya mu Bufaransa bati turabona byaravuye muri mu kigo cy'abasirikare cy'I Kanombe mbese usanga mu Bufaransa harimo ikibazo iyo ufashe ikibazo cy'u Rwanda uko mu Bufaransa barimo bakiga usanga harimo ikibazo gikomeye cyane sinzi niba neretse wafata umwanzuro kuri iki kiganiro ku bumva radio inkingi ukababwira umwanzuro wacyo
urakoze umwanzuro nuko navuga ko urubanza rugikomeza ubwo turategereza uko rugenda ariko abantu bagomba kujya bamenya ko nubwo turi mu bihugu bigendera ku mategeko ni Buraya n'imanza za politike zibaho zimwe zigomba gufatwa gutyo ubwo rero niko tugomba gufata rura rubanza ikizavamo cyose nkuko urubanza rwa Sibika gwe twararufashe kandi n'ubujurire bwe bwafashwe byose bizaterwa nuko politike ahiri kuganisha ariko ntabwo duteze ubutabera muri zimanza zicibwa hano baburanisha abahutu kubera ko FPR ibatunza agatoki ikoresheje abantu nka aba alegotsiye nibyo nashaka kuvuga no kugira ngo abantu baje bakurikira bashize babanje gutekereza ko ibintu byose bitari sawa sawa cyangwa ngo mu bihugu bigendera ku mategeko ngo ibyo bintu by'amanyanga bitabaho nibyo nashaka kongeraho urakoze
urakoze Emmanuel neretse kuyisesengura ukoze yerekeye urubanza rwa Octavien Ngenzi na Tito Barahira rubimo rubera hariya mu Faransa tukwibutse ko ruzarangira mu kwezi gutaha kwa karindwi Emmanuel neretse rero azakomeza dukurikirana uko ruzagenda tuzongera tumuha ijambo kuri uyu mugoroba mwari kumwe na Musabyimana Gaspard murakoze muramuke